Love doesn't cost anything. If you love, you have to love. Can I be his head?
One day simply,
baby. Ibyo mpano mbitiye mu isonyi no kuswara ibigambo mbisenge serero kuyimbide mu Rwanda wa muno ruzungu ono yena bagereka era yatute kuna murondo mu mutima gwange era yeyeka yeka gwe na posta bendera mu kisanja cyanga imanza njagara naye tosera ti oyi nayo murara ngamba njagara sanyuke mponyo kukawa sako no kuswara
Loser, loser, never said it was and never said it.